weekend ibe mnandi we ngibona ingane shayi kuphethe abo sisiba mamuwe ngize ngakhohlwa ngiyasebenza ngangena nenkapsa mgwashu
kwashu
osusuthu kuphela induku yano sada kwasase sasathu ngekhono yedwa kuthina owaye kuza ekuseni ngihlula ukuvuka ngishawa isihlamaka hey phela ngasumbushe ngashawa isibhakaba hey unganginiki wona ngiletha mlungu ngiyasabeka Sishaya mashampompo ngathi mangivuka for miss calls makhali alama ngizo four call yeah mangabe ngivuka bona yini ngithatha ucheck angeke ngikhave lesipanini nekhanda lishukumthele dustini lapho ngeconfitsa phinde ngabthinte life ini